tulizo langu, tabibu wa moyo wangu ni wewe. Umezitekesia zangu, napendo we kalibu yangu. Usiniache peke yangu, nitaumia. Nimezunguka kote duniani, kama wewe sijamuona. Wendo nyota yangu, singizi wandani. Ona na vyo pendana mimi na wewe, na vyo pendana mimi na wewe kama mapacha. Na vyo pendana mimi na wewe, na vyo pendana mimi na wewe kama mapacha. Oh baby tugende kwa baba na mama nyumbani. Oh baby tugende kwa baba na mama nyumbani. Oh baby tugende, 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 tugende. Oh baby tugende, 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 tugende. Ninachoomba sijebadilika, hata nikikosea chini kunikalisha. Hakuna mwanadamu aliyekamilika, na madhaifu yangu baby jaribu japo kuyaficha. Hata tukigombana ndani, yabaki ya ndani, wesili ya ndani. Usianike juani, aibu usoni, yakabaki hadharani. Wenzako na malengo na we, nina malengo na wewe. Natamani na watoto tuzae, tuwale mi na we. Wenzako na malengo na we, nina malengo na wewe. Natamani na watoto tuzae, tuwale mi na we. Ona na navyo pendana mi na wewe, navyo pendana mi na we kama mapacha. Navyo pendana mi na wewe, navyo pendana mi na we kama mapacha. Oh baby tugende kwa baba na mama nyumbani. Oh baby tugende kwa baba na mama nyumbani. Oh baby tugende, 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 tugende. Oh baby tugende, 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 tugende.
My homeboy in the house, he is in my kisses.